senantu lo ntakunda cɛmaniw minw sema tɛmɛ san 17 kan minw bɛ ifo ako fɔ o ɲɔgɔndanw be senna u daminɛna kunu tarata ɔktɔburu kalo ni tilemɔni fila san 2024 dakar senegali jamana kan kan U17 nata ɲɛbila ɲɔgɔndanw don mali senantolantana denmisɛnw be don tulon na biyaraba dɔya ɲi na ni nɛgɛ ɲɛ 16 dana gosira mali ni sierra leone be ɲɔgɔn sɔrɔ kunu tarata kurulumu kari ɲɔgɔndan kɛnɛ kan senegali jatigi ye sebaaya sɔrɔ liberiya kan senegali celu fila liberiya celu kelen ni turunuwa ye kun cɛra jamana fɔlɔ fila minw mana se ɲɛfɛ olu de bena ifoa a jɔyɔrɔ fa kan U17 nata kɛnɛ kan min tanyɔrɔ ma fɔ fɔlɔ kafu fɛ dakar kɛnɛ kan jamana wolonfila don segi cɛma minw be ka u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan ɲi kɛnɛ kan ka da kan kelen senbɔra a la ka sababuya kɛ ale ka senatolantana caaman sisan tɛmɛna san 17 kan o ye lagine konakiri de ye jamana minw be ye gurupu a kɔnɔna na senegali jatigi liberiya ani gambi gurupu b kɔnɔna na mali sierra leone moritani ani gine bisawo k'a kuncɛ kunnafoniyaw na sira wɛrɛ fɛ muso senatolantana mɔgɔ kɛmɛ boɲɔnko ka bɔ jamana mɔgɔ ni nanina olu y'a laɲini fifa diɲɛ kuru kara senatolanta ɲɛmayaso fɛ ko a ka ka bolodi ɲɔgɔnma baaraw dabila ni arabi saudit cakɛda ye min tɔgɔ aramko ka da kan u ka fɔla arabi saudit jamana kan hadamadenya jostariyaw tɛ ka labato ye laseli don min kɛra sɛbɛ ye ka lase fifa ɲɛmaba jiyani infantino ma senatolantamuso nunu ka fɔla bolodi ɲɔgɔnma fifa ni arabi saudit aramko ni ɲɔgɔn cɛ dalakɔrɔbɔli don ka ɲɛsin muso senatolanta ma bolodi ɲɔgɔnma ɲi tɛgɛnɔ bilara san 2023 aramko fɛ o ye cakɛda ye min sɔrɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la 98 kunkan fɛn bɛɛ arabi saudit jamana de bolo fifa ni aramko ka boloden ɲɔgɔnma ɲi be to senna fɔɔ san 2027 n'i b'a dɔn ko waati kɔnɔna na kubu jumɔni fila bena tan cɛɛ kɔrɔbalenw ta san 2026 ani musow ta san 2027 muso senatolantana mɔgɔ kɛmɛ nunu y'a yira ko boloden ɲɔgɔnma ɲi aramko ni fifa ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra de ka mɔgɔw laɲinɛ arabi saudit ka jostariya batobaliya de kɔ o de la u y'a laɲini fifa fɛ k'a ka baara kɛ ni cakɛdaw ye minw bɛ damakɛɲɛbaliya kɔn ani minw bɛ jostariyaw don bala muso senatolantana minw y'o tɛgɛnɔ bila sɛbɛ ɲi na min lasera fifa ɲɛmaba ma olu la bki sawerbrun etats-uni jalatigi kɔrɔ ani kanada jalatigi jesi fleming elena linari ka bɔ itali ka fara doris bacik ka bɔ kroasi muso senatolantana mɔgɔ kɛmɛ nunu y'a laɲini tuguni ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnna ka sigi sen kan olu bena ye min kɔnɔna na walasa fifa ka boloden ɲɔgɔnma nataw ka lajɛ ji ɲɛma jolen na fifa ka kuma lasela dɔ ye kunnafonidi gafe AFP jaabi k'a yira ko boloden ɲɔgɔnma ɲi fifa ni aramko ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲuman don kuma lasela ɲi ka fɔla nafolo min be sɔrɔ boloden ɲɔgɔnma ɲi kɔnɔna na a be don farikolo ɲɛnajɛ de yiriwali de hukumu kɔnɔ ɲinama kɛ muso senatolantan kɔ fifa ka fɔla kubu jumɔni 2023 min be muso senatolantan ko fɔ a sɔrɔ caaman donna o sira fɛ ani fana boloden ɲɔgɔnma ɲi be to senna k'a daminɛ san 2023 ka taa bila san 2027 la muso senatolantan bena dɛmɛ o ɲɛfɔliw bɛɛ kɔfɛ mɔgɔw dusu be ka bɔ ka taa fɛ barisabu u bolo ni boloden ɲɔgɔnma ɲi bena fifa tɔgɔ tiɲɛ ka taa fɛ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure kalaseli don